E ngā hapū kārangaranga o roto i te rohe o Tainui, tēnā koutou katoa. He patu anō i te Māori, he whakatika ana te kāwanatanga ki te whakakore atu i ngā kōrero mō te tiriti o Waitangi, i roto i te pire whakahō i te ture Arapoutama. Hei tā te tokomaha ko te whakakorenga o te tiriti he takahike i ngā mō tika o te tangata i roto i te whare herehere. Ono te kau ōrau o ngā mauhere i tēnei wānei he Māori, nā reira kāre e kore, ka noho ko rātou te papa i te korenga o te mana, o te tiriti. Kei te haere tonu, ngā kōrero, ngā wānanga e pāna ki te hiahia o te kāwanatanga ūpoko toru kia kōkiri pire rātau, e hoki anō ai te mana o ngā wāri Māori ki te hapori, hei aha hei pōtitanga mā te katoa. Kei te māharahara te tokomaha ki te hiahia o te kāwanatanga, kia riro anō ai mā te rima ōrau noiho o ngā kaipōti o te hapori, e pōti mena ka tū he wāri Māori kā re rānei e tū, kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Tākuta Ferris o te pāti Māori.
Whakaiti i te tiriti o Waitangi, he whakaparahako i te tiriti o Waitangi, ko oti kē i a te trai piurara, te kiatu, he whakaiti, he whakahē tēnei i tā te tiriti o Waitangi tikanga. No reira, kaore te hapori, kaore ngā kaunihera, kaore ngā iwi Māori i te paku tautoko i tēnei pire. No reira, me hoki te kāwanatanga ki te whai whakaaro ano me pēhea, e waihanga ai, e huarahi, e nui ai te ora o ngā taha erua o te tiriti o Waitangi, i te mea kei reira te ora ngā nuitanga mō tō tātou motu.
Hoi anora e tīwi ki etahi atu tai pitupito kōrero o te wā, mō te hia rautau, kua noho mai te inanga hei kai rangatira mā tātou mā te Māori. Engari tērā tētahi momo o te inanga e kore hāhā haere ana. Kei te heke haere te maha o ngā kōkopu i enei rā. Engari kua tahuria manaaki technologies ki te āwhina i te whakarauoratanga o taua momo inanga, māroto atu i te whakakāenga ano i te ika nei ki te wā o tapunui a tiriwā, i te uru o Tāmaki Makaurau. Ka whakawhānau kō kopu rātou i te tuatahi kātahi ka haria ki te rohe o Waitākere, ana ka tukua tuai ki reira kia noho Māori anō ai ki tōna wāhinoho o Neherā. A kua kene e tīwi ko ngā hākinekina. Whakahirahira nā ngā pakanga o te whakataetae futupōro ngai o a enei rangi whakatā i nā rā hoki ko tai ki te wā mō ngā whiringa whānui. Hei te pōne ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā redzi kirikiri roa. Hei a pōpō ko ngā hauā whiowhio e whakamanuhiri ana i ngā rebels wahi treiria. Kahurangi e whakamanuhiri ana i ngā Fijian drua. Hei te rā horoe anō rā hoki a rā hei te pōa pōpō anō rā hoki. Brumbies ki ngā kahu peka ki roto ahi trairia. Koera ngā hā kinikina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.